chopena chopena Daddy moyoni ni furai furai Zike na yeye afurai furai Nipo mwita njom akusita Anisia mi moyoni bas nilifalijika 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 Tulifika Nikigwa nae nilinufalika Nilinufalika Nilinafesa vyote nilipata Tikanza bozi mademu na kamata Nilichofata ni matanuzi tu Iyote sana my sister du
Kama mipako Yote anapanga mwenyezi Nimechezea bahati Sasa najuta Hola nalia Sasa najuta mipango Yote anapanga mwenyezi Nimechezea bahati Sasa najuta Hola nalia Sasa najuta
Alinikanya nikamona mshamba Awezi kitu kwa ni mindo na tamba Nili amini awezi kuniacha Moyoni mwake ni kweli amedata Sasa skiza story ni kwambie Tapozi aliniacha Meza zote zilikwisha nilidata Sina sente na ya kubata Sino nyanja tena wakunata Sista dunae aliniacha Kana gari na vyo nikanyanganya Nikabata shangaya nadata Nikabata na shangaya na data Oh umaneti mina data Oh umaneti mina data Hey zagaza, sigi zagaza
Kama mipako, yote anapanga mwenyezi Nimechezea bahati, sasa najuta Ona nalia, sasa najuta mipako Yote anapanga mwenyezi Nimechezea bahati, sasa najuta
Cheki katang na vyo choka Sometime kama chizi na loboka Mamilela kipipi umeni yacha Kachang na teseko umeni yacha baby girl, hey baby Make it peace na booming, hey lady Make it peace lady, shakubali baby Chotu dance, chotu fight, suwe wote lady Hey, sagaza, hey lady Wanani cheka, wanadai nimedata Nuni mpesi kama funzo nishapata Om, nakupuko nilikanya Om, nikapuza, nikafanya Om, lady, hey lady
Alex, sikia hiyo Kama kudata umesha data Mwanza ulipopata, ulianza kunata Sasa shideme kufika nini unachotaka Tuachie wenzio, tupata unachotaka Lady yupo kwangu, niache nilevi yangu
Lady yupo kwangu, niache nilevi yangu Kama kudata umesha data Mwanza ulipopata, ulianza kunata